ngiyaphanga ngaze ngaqishwe ngakuyena wavele wabalaya ngempela ngithanda ngempela ngiyaphanga ngaze ngaqishwe ngakuyena wavele wabalaya ngempela ngithanda ngempela babethi ngimfunani lo sikhulu Babethi ngimfunani lo nonina Into engiyifundile umuntu onyanywa kakhulu ekhaya kimi Uye kanye ubambo lwakho uye kanye Angeke ngibanaka abantu ngihlukane nawe 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 Mina ngithi never
I'm here.